tunapindwa, mifuko ni sunjima, bado tunapita. Ambia toto mama, fry yetu supisa, supisa, fry yetu supisa. Manigas wanakunja, manigas wanakunja tu, wanakunja tu. Na sisi tunadunda, na sisi tunadundadu, tunadundadu. Ayu, nikipiga deal na mchiki, mami hu. Nakumbuka kwanza nyumbani hu. Bara natoka na flani yo, dili kabukira mani yo. Bara navuta mjani yo.
Madeno kitu simple, agalafu my people.
Hiyo natoka chapuzi, chapuzi natoka chapuzi. Chapuzi natoka chapuzi, chapuzi natoka chapuzi. Chapuzi,
madeno kitu simple,
chapuzi.
I'm more than your bitch and
chapuzi.
Agalafu my people,
chapuzi.
I know I'm the mission.
Chapuzi.
Hini kuona mbuno ishine dola moja. Mio tutra kiswazi ndo vila dangi kongoja. Shida kitu gana tunaish mara moja. Kihitu shwa chukie streets nina wanyoja. Mangi tuwa whisky wao,
Dubastira.
Isige kuwa hivi nao,
Dubastira.
Mangi tuwa whisky wao,
Dubastira.
Isige kuwa hivi nao,
Dubastira.
Nuna wana 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 fi. Mbura mchoy kuliko wana wana fi. Fitness out, zushki bao. Wana dingine za chuk mine shiki yao.
Waya, host lungu.
Nashkuru mola, wana nipa michungu. Nazidi kungara, nanitika bongo.
Bongo!
Dubastira.
Iyo natoka chapuzi. Chapuzi, natoka chapuzi. Chapuzi, natoka chapuzi. Chapuzi, natoka chapuzi. Chapuzi.
Maneno kitu simple.
Chapuzi.
I'm more than your vision.
Chapuzi.
I got love for my people.
Chapuzi.
I know I'm the mission.
Chapuzi.
Hili kuona mbono ishine dola moja. Bia tuta kiswazi ndo vila na jikongoja. Shida kitu gana tunaish mara moja. Kihitu so chukie streets nina wanyoja.
Nenga. Nenga.
Iyo natoka chapuzi.
Nenga. Nenga.
Iyo natoka chapuzi. Iyo natoka chapuzi. Chapuzi natoka chapuzi. Chapuzi natoka chapuzi. Chapuzi natoka chapuzi. Chapuzi.
Maneno kitu simple.
Chapuzi.
I'm more than your vision.
Chapuzi.
I got love for my people.
Chapuzi.
I know I'm the mission.
Chapuzi.
Maneno kitu simple.
Chapuzi.
I'm more than your vision.
Chapuzi.
I got love for my people.